Centre National de Transfusion Sanguine ko andirte banque de sang jodido e dende wonde communauté e district Bamako o Kenzambugu do yimbe be anniyoji lobbi garan hokkude yiya mudum en wakkati fuf ne nokuran wono hebude yimbe debbe sappo nyalom dokkanobe yiya mudum en ta wakkati joni o neddo goto e goto tan warata don kededen Hassan Bakkan ko woni jokko directeur général CNTS ko sifi hen
nous avons le
dokkobe yiyam sabi Allah hebbe ngoni be tanni koyde nokku o sababuji di na kewi yobburi fuf batte dabareji di lamukoɓe holliti palfe yimɓele ɓe adada muɗum naɓɓuri capanɗe joyyi hawruta nokku goto kamar ɗum pelle hewɓe yimɓele garnoɓe hokkude ƴiƴam mbayri nokku o nden ɓe mbawno heɓude ko ɓuuri capanɗe joyyi yimɓele dokkoɓe saabi Allah ƴiƴam ka wakkat junoɓe ɓurata fewi capanɗe tato kamar muɗum kassidina ƴiƴam na mate sanne so banggal yeeygol cakuji ƴiƴam ɗi min kay mi wawata fewi wiide ɗum ɗo na woodi e littal kiɗi lamukoɓe yaltini ana hulta kay cakuji ƴiƴam ɗi jeeyaka ɗi jeeyatake ga CNTS ga kay ndenno fa hannde maire jamana nde tottete
toujours gratuit
tawede wargol yimɓeɓe kan panɗiti fo yimɓe yogaɓe kan keddi warde hokkude ƴiƴam muɗum en Gawsu Kulubali omoye ɓe yimɓe e lewi makko hokkude ƴiƴam kay hunde lobbere sanne wawno renude wonkiji yimɓe ndenno saabe coronavirus o ittatamo e gollal makko keɗoɗen Gawsu Kulubali kanko mo dokko ƴiƴam makko maire maire
c'est la 15e fois
jonwoni koyɗe an sappo e joyyi miɗo wara hokkude ƴiƴam an ɗon lebbi tati fo mi waran wona saabe coronavirus o haɗata kan warde waddingal gollal lobbal tiɗallaji ana wakkati fo heɓugol ƴiƴam e ley dogotoroje ɗen ɗum waɗi so miɗo huyani ɗum ɗum e tawede mi fuɗɗi hokkugol ƴiƴam ngo mi taykitike mi ñawata sannen omo fo hokki ƴiƴam muɗum e dogotoroje ɗe yimɓe men hewɓe ñawɓe keɓata e majjum tiɗallaji hooreɓe centre national de transfusion sanguine ana darda yimɓe gendiɓe gara hokkude ƴiƴam muɗum en fa ndena fo on waltina hakkillaji yimɓe huluɓeɓe fo laawi dentoɗe dokkaɗe ñaw coronavirus o ana taba.